bana murabyumvise umwanya wo kumva inkuru urageze
nibyo cyusa bana tuti zacu muze dusanganye gukuru atubwire inkuru
abana
karamenyogoku
mwiriwe neza
mwiriwe neza nyogoku
mumeze mutemwe
tumeze neza nyogoku
ndabishimiye cyane ubushize byari bimeze bite duherukana bimeze bite
nge nyogoku
yego
twasomye umugani witwaga ngo itabakarame
itabakarame mwakuye mu iki cyo gihe
twakuye mu ngo umwana wese agomba kwitabakarame
agomba kugira ikinyabupfura sibyo
yego
akitaba neza atari ukuvuga ngo ye sibyo
yego nyogoko
ndumva rero mwarakwema amasomo ahagije muzabitoza na bagenzi banyu
yego nyogoko
uyu munsi rero ndaje noneho ngo mbacire umugani umugani w'agafundi mutega amatwi sibyo
yego nyogoko yego nyogoku
ye ubwo rero gafundi ni akanyoni gato cyane murakazi se
turakazi
gasa gate harya
nge nyogoku
yego
kaba gafite utubara dutandukanye
akantu gato cyane banza ari mu zindi nyoni zose sibyo
yego nyogoku
ni agafundi gato cyane kandi shenge kitonda kagenda kasimbuka gahoro gahoro mu ntege nke zako gafite abavandimwe rero benshi ako gafundi bakunda kugurukira hamwe no gusangira byose murabyumva
yego nyogoku
ugafundi ariko agira amatsiko menshi atuma hari igihe kinini yigurukira akagera kure agera kure ava aha akagenda hirya ku muhanda agiye kureba ibiriyo agiye kureba ko hari ikintu yabonayo sibyo
yego nyogoku
mwebwe se ntitwabonye ko mukwiye kugira amatsiko gushaka gucukumbura sibyo
yego nyogoku
ntugume hamwe ukagenda ucukumbura icyo utazi ukakibaza sibyo
yego nyogoku
ako kanyoni rero gakunda gusura indabo z'amoko yose mu ishyamba izo ndabo zigira impumuro nziza ikurura utunyugunyugu habamo uturabo twinshi mu ishyamba mwarabonye
yego nyogoko
ako gafundi rero niko gakunda kwigirayo gutembera ngo karebe utwo tunyoni reka rero mbagarukiriza ahangaha nzabakomereza ubutaha turebe
yego nyogoku
murakoze murabana beza
mbega umugani mwiza we mwumvise ukuntu udufundi tugenda dusimbagurika kandi tugakunda no gusangira
yego shateta nanjye biranshimishije pe gafundi agira amatsiko yo kujya gusura uturabyo twinshi mu ishyamba ngo turebere hamwe n'utundi tunyamaswa ntimwifuza kumenya ibizakurikira se ntimuzacike n'igice cy'ubutaha
sibyo